hautara sukaɓe mal fu.
Janna l'école deƴiniɗe woni duwawuji gaɗaɗi le yambere julde Noël hikka ɗe église ŋaji mali fu ɓe ɗum wartira ɓe kawari yontere hennane e yambere julde Noël waɗane alarbare ni
kawari yontere
ne yamere ne cardinal Zanzer bo holliti terele e l'école mali wondi ɓe wi makko wattu wari ko haala sele ha dawereji keɓe tentiliɗi du le lajanle mali e mirki sugaɓe ana fotto ɓe nardi du chrétien en fu duwo malla du daraniɓe jandeli mali cardinal Zanzer bo wonko haaldi e wawa berte keɗoɗenmo
ana wara duuɓi kewɗi eɗen kinni hunde nde dangata fe hakkillo so haadi e mie horan kay ɗum ɗo no binni sanne andon gila hitande 91-92 ko haala gota ka yata ana wara hisude jandeji ɗi yoni ko joppen oɗo alhaali o ka kinnoɗon ɓuuri fof hisude jande leydi mali ni yaawi fof ko nafata memude haala leydi men ndi leydi men mali soni min donki jaade hinnade jandeji sukaɓe ɓe ndi leydi harfini en yeɓade ɓeɗo yo hunde bonde ɗum yo hononi yeɓade janggo mabɓe kambar huncande hoore janggo mabɓe woni komin narra on yambinde oɗo Noël o e donade kalfanaɓe kabaru jandeji ɗi doone ɗen ɗum sukaɓe ɓe
sukaɓe mali noddama hoho jaɗiɗo nde yontere
noddagoji amen
miɗen darda saraɓe laamiɓe ɓe kala daraniɗe jamne fu fa warde janginoɓe tinno ɓela hitane hikka ne jande mum ana facco janginoɓe ɓe laamiɓe fu tinno karla ɓeɓa hakkillo minen sukaɓe hannde ɓe ɓeɗi mawɓe jango battane leydi fu somi laataki leydi yaran caggal o yo kaddiɗe e neyetere sukaɓe mali mangal mum fu e tawde yentere walare
yewtere sukaɓe mali ɗum wonno.